piscina no sucuco.
Thank you.
basi kwangu mimi. Ujipelekesha, wajihangaisha, utajichokesha, dada umechina. Betina.
Bora, xilingue.